Testmusic.com.
Ciao.
Ah, liloli kwa liloli. Kafa kulineli poli. We are fully broken. My days are numbered like pages, so I gotta give you my all before I die as a legend. Ripping off stages, been doing this for ages. Nibata kuli anikazwa my game ni mifejes. Ingeike nilefa nieze zima fake likes. Stars are forever, you can't face light. They save money, I save life. My vest nice, I shake mics. Anika kambama, wish me a safe flight. Alikafita, akuna ni kutundeka. Nakupa musiliva, liliza zila kupumbeka. Forever I believe you batupili. Kwa matota eti wawelela batupilu. Kwa finiro, muna yalo bezi faki in-law. Wasata knows, married to the music if you feel me raw. With me, funny mamubu inge minilo. Fama swavi kima na manimilo, minimilo. Akuna kuwa ni sililo. Be like celebrations cause kusiru yo. Be like been seriously killing all these serial killers. You ate these rappers like cereals. You feel us? For grave, yeah, do be like. He was brave and hard on the mic. And he gave all he had and it's nicer. Chilling and the devil on the side of life. Siya Moses, salova le mungaka. My record ya yaka, alova e kungaka. Music healing, never nyaza malova le mungata. Mumu hulu kele mwama rosale munaka. I'm gone. Kepelo fire kalisa. Asikashwa kale yo, kimani ya skalifa. Hakuna? Okay, batu vate tutua kwa neva tumapalisa. Kepelo fire kalisa. Asikashwa kale yo, kimani ya skalifa. Hakuna?
Nibaba sina buhali hakuna ya kapilelela. Fandu ya mufu kato kwa kumfielela. Fufa maswabi ya kagemu ya mivulelela. Zenie zize ni mamote ya konzi ya bulele ya. Ame certified trendsetter. Ya mina mazebe ni minembo ni kaya fepa. Kimina umuti zize gemu ya nani femba. Soha inakuba katato ya kakuizwenga. Liluli likakuta kwa liluli. Konolela kahali kaya ni kakupa kuli. Muni upule nize ni mieze lize fuli. Nimone ni vula elanga rap nilinguli. Mwani late luli NIC. Batani kaya muni vulu keni MIC. Wabaka vuza mba vulelele kutimwa music yalu. Na yoki fa number one if NIC. Yeah, faliza zila kepelo. Yaka fa life history yaka nange ibekelo. Watu wazive hande kwa bulo zi most wanted. Kau fela mapalisa ave fela wanted. Imagine kwa mavita usali. Kutofita mutiali za siliza usapila. Wakona kulitela kuzuha hausapila. Kutimwenti nelifela teolo nikalizai. Ni opumula nibele kile kihona. Nisebezi yaka nilibofuza ibona. Anikazwa kwa mayumbelo ni ya mwalibuka. Mwama phone ni makompyuta muka nipunka. Ni opumula nibele kile kihona. Nisebezi yaka nilibofuza ibona. Anikazwa kwa mayumbelo ni ya mwalibuka. Mwama phone ni makompyuta muka nipunka. Bunker. Kepelo fire kalisa. Asikashwa kale yo kimani ya skalifa. Hakuna. Okay, batu batu etu tua kwa neva tumapalisa. Kepelo fire kalisa. Asikashwa kale yo kimani ya skalifa. Hakuna. Okay, batu batu etu tua kwa neva tumapalisa.
ZLatestMusic.com.